Zedwap.com.
This is a Jerry Fingers production.
Yeah, 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 yeah. Pamu sana pamu novia po. Balilo wanga ni sugar. Sugar nayo ni chipumu. Yeah, 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 yeah. DJ Pesha Mita. Uluimbo lwa bashilota. Naba fanta mono mchele. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Hey mama de.
Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.
Hey mama de.
Hey, isansa ni mahala lelo ni hakuna kulala. Tatuaye wangu kunganda lelo.
Ni hakuna kulala.
Tie kwasa. Shumbo msana iwe pili bukako. Chamsana.
Hey mama de.
Shana pongo muvele vele oloba kumonenge chiwele wele pepuka kwa tini na kapelele no musananga ni delele tie kwasa iwe
de mama de
awe mujungula Sana ube bize, ale
Kwasa
Ha, boka nano ibe bize, tie
Kwasa
Ha, kukunyako na mapea, iwe
Kwasa
Aha, ifafine wiminine, tenya
Kwasa
FTJ1 Tie, 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 tie Kunu machali bulunga na ngensu Pashidesha paka pidi Ifutange chitumbua Chari telela lolesho mubili Chiki boy, Mr. Kuyumba Ukumfa wino ni mahala lelo ni hakuna kulala Shile ya wangu kunzuvo lelo
ni hakuna kulala
Iwe selebuka Shumbo msana iwe pili bukako Chamsana
De mama de
Awe mchungura TV
Kwasa
Hey Biki Jamari
Kwasa Ekumwe Subane
Niwe
Kwasa
Baroni Wilanzi
Kwasa
Luke Net Bashilot Soti Mudi Supu Bashanti